Tricks la Zambia. Jepaya. TET Nation.
The smoke outside. Kale kale wang.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Nobody does it better than California. House music.
Temptation.
Yeah.
Kazona
ivu ni satana, aeso niko ngakonka na kana. I'm sorry nikali mwana, niyo pache kulemana. Kayambo ni katakata kunipatikize kafuna attention. Yeche china lengesa adamu na ivu kuchoka mukaden. After hata wanazi peza veka neke tikusea ete. Temptation.
Kika ni holy, wata jipira natuka kute.
Temptation.
Yotipe wayamba kwa mawata nitokoneza na.
Temptation.
Niyo pa mulu mungu hewa shvi umalei.
Temptation.
Yeah.
J-Buy Temptation. I stop being my attention. I don't wanna get to the girls, it is on silly temptation. Why you wanna find the nation? Ili party unja na lesson. Ngasandu kanji wa tidua le last no good such is it. They left the time to touch it. Dema kelo wala paduze. Kwela manje kuhuze. Kuno kunipe la messi. Once my people walumba lonado. Kuno tako awo upondo. Kuno nipote na Congo. Songa lipifu mokeso mulongo. Ama sampoli fulu kasumbalesa. Kuno nisemu na chalabesa. Now nipe nife kalabesa.
Fazona ivu ni satana, aeso niko ngakonka na kana. I'm sorry nikali mwana, niyo pache kulemana. Kayambo ni katakata kunipatikize kafuna attention. Yeche china lengesa adamu na ivu kuchoka mukaden. After hata wanazi peza veka neke tikusea ete. Temptation.
Kika ni holy, wata jipira natuka kute.
Temptation.
Yotipe wayamba kwa mawata nitokoneza na.
Temptation.
Niyo pa mulu mungu hewa shvi umalei.
Temptation.
Yeah.
Temptation.
Kwa musika na daba chabeka tuma. Background uko muli chongo ine mukatu koni tutuma. Mpolo ninge nela undead ziniyo pole mana. Nkome na murumu na baba anji kata. Nikwato mwazo wa kwa lesa. Mukati mukati ni holy papa. Nipize na masweet toku. Nipe mashika paka ntoku. Mpeka kashalo vunege. Ndesho kukana kale mbunage. Heo ishwi undie veniopa. Kwa kuchina kuyanda minge yopa. Shamuja na wama kwebo manoka. Na kuzula kutonda kungwenyeka. Oh my god.
Uwe hewa
nishu umalei. Nikali holy, osa nikwira natoka kutempo. Oh my god.
Sorry nikali mwana, niyo pache kulemana.
Oh my god.
Kayambo nikatakata kunipa.
Balut
Ndioni D Marab Pachiri
Mr. Vala Grash Arms
Ele Bachitundu
One Mac Boutique Mr. Ntinda
Mr. Kabana
Maka
Big
Dog
Big Mole Package
Downloaded from my love
Slim Saba
Nada bachabe katuma.